mom, the genius.
Kichwa kimejaa mapepe, but I know one can do me fine. Ndo maana navuta pepe, nikikapata ni chumani. Kama kitaka shisha bia na mnyosha mipigo ya kibad one army. Kakitaka beg inside ndo kameishia chumani. Kasije kakani chenga na wachai washaniweka, na mimi nishakapenda. Let me fire my head up, get up. Atanifanya mpaka mimi nipigane, wakimtaji akiwa line kimpata tupendane, nasimuachi katoto kamechangamka, changamka nikikao na moyo na dunda. Asa kalivyo waka mienesi, mbona geto katatima. Kasije kakanichenga na wachai washaniweka, na mimi nishakapenda. Let me fire my head up, get up.
Kikana viwangalia.